ngiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Dalungiphethe kahle. Ungiphethe kahle. La vie, standa sami. Izokunika lonke uthando lwenhliziyo yami. Izokunika sonke isikhathi enginaso, enginaso, yeah, yeah. Ngicabanga ngawe, ngicabanga ngawe.
Now I'm crashing to me. I know you want my woman. Resting on my hand. Now I'm crashing to me. As long as I'm with you, there's always grace. Now I'm crashing to me. 'Cause I know you always hit my back. Come back, come back, come. Come back, come back.
Inhliziyo yami izokunika sonke isikhathi enginaso, enginaso, yeah.